sane ngcono uze nenkomo sichade ngomso ngikuzalele ngo
Thank you.